maamulka degmada Awdheenle ayaa si rasmi ah u bilaabay olole ballaaran oo lagu furayo wadooyinka muhiimka ah ee degmada, iyadoo ujeedku uu yahay in la fududeeyo isku socodka bulshada iyo gaadiidka loona diyaariyo degmada horumar dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah. Ololaha furitaanka ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Awdheenle, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha degmada Awdheenle ayaa sheegay in ololahan uu yahay mid muhiim ah oo isku xiraya xaafadaha degmada iyo sidoo kale kobcinta ganacsiga ee maxalliga ah.
Wadadan qadargaasa oo Awdheenle ha ka bilowdaas ilaa Iwerdi Latiyo oo 6 kilometer ah, wali is kaashanay maamulka iyo bulshada deegaanka oo is kaashadaan wadadaas oo maana sadir ahaan sheegay 6 km uu leeyahay arday wadada arday hood oo maana arday jafay oo hayti wadadaas arday ay is kaashanay wali ilaahay in suurta galiyay wadadii maana arday un habilaawne u diina ka bilaawne intii maana arday geek waana si qurux badan oo nabadan gaba-gaba u guulas mayba arday in ilaahay subhana wa ta'ala in suurta gali marka wali markood imarramaad barda inta mahadnaq iyo bagaadiyanka jeediyay bulshada Awdheenle oo markasta maana arday waxyaabaha oo arday maangalka ama dhalgalka ah ka maamul ahaan hadii aan jeedin arday mar walba ni garab sirmaasa eedan ma santin waliba arday suubsateen wadankii suubsateen wali suubsateen maana arday dadkin iyo dalkin aan ideegden id kale goonaysan shaqaytan mala mungiyo sidina mal wadadan ku hanayti saas daraadeen meeli madar jidka hay yagoti wali la kamar mo ay inaan wado suban kala binaayn marka ilaahay fadlishay ku guuleysini guulwiin aan ata walli insha Allah oo kale abaqtir hor dhamaagna maana hadii jaayato ii hadii farsamooyin kale ingle maalmo ha dareeran wadadan oo maana noqayaa taleetan lahayn ha bandhig doon bidin ilaahay taa
degmada Awdheenle ayaa kamid ah degmooyinka kobaca dhaqaalaha sameynaya iyadoo bulshada degmadaas ay sameysanayaan horumar kala duwan.